New Sound.
Vamos.
Dacha, dacha.
Twenda busu.
Mulize ata pijo, ingawa sio mtegule. Mulize ata jemao. Feki, check wana dome kwa noti. Sushkiki, I'm level swap, I'm vele proti. Siko nyuma niko fronti. Akuchi kumekucha sila hip hop mistana. Umesha pamba zuka, you must choose yourself. Kama kubenga kubanjuka. Elimu ya mtali ni jenga kuwa super. Check in ilifo stuka. Umelala dolo na check in ilifo atambuka.
Nipeni sepe.
Kama ili ya beltisa. Umesha kucha na natural reviper. No promoter, mamba cash to cash. Najua na kumaliza soko yangu talent. I know the one mic niko deep key experience. Yani kalatas na biki. Kwanza sio vichwa na wala sio wandishi. Na fursa leo kitambo ni bank street. Na wacheck ni gorilla. Na wa class to my snitch.
Hizi tuko kwa tudili. Tunapanga moja pili. Kila siku tuko high. Na tena ni parole. Hip hop mina feel. Nikisikia mina fly. Kila goma tunachapa yo. Kulipata ilo
chap chap
kana goma tunachapa ilo
aha
maka tundu kulipata ilo kulipata ilo
chap
music music kama mchezo wa basket wangu wana swaga nikirusha moja net mama punchline yep to the best na wapa stress paka vichu vina crack na wakip kip 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 washajijua kwamba fake always niko flesh before nshatanda we go angaza mbali kama wablaze na kigo lizi na tiri ikanda na biti ya wizi wafansi wana lewa kwazi swaga na tena wanapata uchizi mama downtown migo kino unasua nani anayeweza mpia anayejua nasimama kasa mata bet na sumbua walotega mitego yep na tegua from a high class, easy levels of pizza, sio kitumbua, na tatua mishono majipu na tumbua, kwa lolote lile, naoneza ujasili, I'm a good boy kama niki
wakili. Hizi tuko kwa tudili, tunapanga moja pili, kila siku tuko high, na tena ni problem, hip hop mina feel, nikisikia mina fly, kila goma tunachapa yo, maka tundu kulipata ilo,
chap chap,
kila goma tunachapa yo,
aha.
Kulipata ilo, kulipata ilo.
Chop.
Nós queremos hip hop. Yeah. Isso são hip hop, meu. Oh, ovla, essa puta da onde, pá?
Nada, eu não conheço esse puto, sou que está a escutar músicas. Também não conheço esse puto da onde, pá? Ovla Dacha,
Ovla Dacha.
Vamos jobar.
Fofoquelo, cala a boca. Over
New Sound.